bannakibiina kya NRM mu disitulikiti y'e Kamwenge beebazizza omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni nti bwabulwa olw'enteekateeka eya Policy Development Model bagambye nti egenda kugoba obwavu mu Uganda. Bino byogereddwa Minisita w'ebyobulimi Frank Kajiji tumwebaze bw'abadde ayogera ku nsonga eziruma abantu b'ekyegeegwa mu maaso g'omukulembeze w'eggwanga agenze okunoonya akalulu mu bitundu ebyo. Minisita tumwebaze agambye nti waliwo abaali batandise okunyagula bannayuganda ku nsimbi eza PDM kiwabula okuva omukulembeze w'eggwanga bwe yakangula ku ddoboozi ssaako okukangavvula ababba ensimbi ezo kaakano ebintu bitambula bulungi.
Ensiima LC5 way 2 naba security bona okureba ngu sente za PDM tizaalibwa nibazireberera munonga nsikusimira sente z'emyoga hayi bilioni ibiri ebintu bakira kubinsha abantu kabisa bagurukara cyakongana nyinga kubikushaba iwe kitera somo izina ry'abantu tukushaba supporting tugire nasare beds ibiri mpango uwisha zeri mu ryo wetu n'erya kunu habo kuba demand narisho kushaba umwana gwo kubyara abwe hururu eteromba nza ngo kwatabwirira mpango ndukushaba kujya kuteriyoma bya factory yo mwani triyon twombe ka factory itwaba hingi bo mwana munongo ko rwa mwanje
mumbera yemo minister tumwebaze awanjagidwa mukulembeze w'eggwanga mu namaje ya ganyuka Yoweri Kaguta Museveni tibwabulwa ayongera amaje mu district eno ngagamba nti batawanyizibwa obubinja bw'abayekera obuve Kongo ne bubatigomya.
Nesima LC5 way 2 naba security bona okureba ngu sente za PDM tizaalibwa nibazireberera munonga nsikusimira sente z'emyoga
ye jono jeno Yoweri Kaguta Museveni tibwabulwa mu kwogerako n'abantu b'ekyegeegwa abasabye obutatabiikiriza byabufuzi na mawanga era abalabudde ku bannabyabufuzi abaagala okutabangula emirembe okuzza eggwanga mu dduka agambye nti bannayuganda ebyo baabikoowa dda.
Erezi safari y'okubanza obusinge abakimwe bakunuya numuhurira ebitura Kongo mumanya ngu esi yetine businge numurebe mpunje ziriaha ababona bakaruguma nsi yabo bari aho umunkambi ebintu byafa abantu bafa ubwire bwabo bwo gukora imirimo bwasisikara bari omushuhuki. Eri ni safari yo kubanza eri NRM eteranje ya Uganda. Safari ya kabiri nentunguka ijimwa wakamwenye mjumanya mwakwate orupapura kuchewe ufamaxi